I'm here, babe. I can cook, I can clean, and I can take care of you. Now, can you watch me if you are lying? Me na chana na hizi story za media na kwa mke nyumbani na tulia, yani. Ata siongei, ata abandon TV tena. Ni wewe, true, my love.
TMT Music Media.com.
African girl anetafuta love, blessed with a natural beauty kutoka above. Craving for attention, struggle ya ku upgrade status. Kwa kikisha naeza kuishi fantasies. Friends wanna fly sana kwenda Taki na Dubai. Kwa keta kuvuka maji kwenda Zenji tu ni shy. Wala jui anything, hata kusu business class. Bado yuko different class. Hakitoka out kwela yake ni uwakika tu atakula rent. Wenzake wanatoka Jumatatu na wajalipa cent. Kuna muda na juliza, maybe mimi niko slow. Kila kipambana naona wenzake wanafanya more. Birthday loading, boyfriend sucks. Sugar daddy anomba tu account, take a few backs. Top up sim, haipendezi na hizo screen cracks. Hana mood swings ukimpa jacks. Meanwhile, anahitaji kuwa na mtu ambaye yuko committed. Angel kwenye kuprovide, kwenye bed wicked. Kama mbele yako hauni future wala gari ambayo itamfikisha, ni swala la muda kwa deleted. Raised kwenye dini ila recently mambo mengi yamechukua nafasi kwenye moyo, mpaka Yesu amemweka DP. Na ndo huyo una mpango kumkabidhi moyo pia. Sasa atashindwaje kukupa BP? Baby girl, take it slow. Ebu pumzisha body, slow down slow. Umekamilika body, so and so. Hawitaji surgery, ni 4+4. Put on your favorite outfit right now. Go have fun, enjoy ulicho nacho now. Vyoto na vohisu kivipata ndo vitakupa furaha. Haviwezi kupa kama huna right now. Kuna muda unamka bila nguvu ya kuendelea. Ila kila changamoto ina mlango wa kutokea. Ukumbuke hofu hata iwe kubwa kiasi gani, haitaweza kuzuia linaloenda kutokea. Check it behind the bars, utajua story behind the scars. Giza lililoko behind the stars. Swears kuwa innocent mana mitaa inanipa hela kusikia niko behind the bars. Kwenye kila hard time I still survive. Ukiona bado unateseka haujafa, you are still alive. Ubinadamu kazi mbaya sio 9-to-5. Unaifanya siku 365. Hii ni kwa nayemwona kwenye kio. Mwisho kuogopa ndio maisha napoanza. Giza utoweka siku mpya napoanza. Try to inuka hapo lipo, anza. Uoga unafanya ideas zinabaki kuwa idea. Mwisho wake unakutoa kwenye nia. Kuridhisha kila mtu ni kujichimbia grave. Na kujifanya hiyo kazi utaishi kama slave. Shida unapotaka kuridhisha mtu utajitesa. Mana kuna wengi hata wao hawajui nini wanachohitaji. Unaweza kumpa kila ulicho nacho, moyo wake ukatulia kwa anayempa kila anachohisi anakitaji. Right now ndipo ilipo glory. Sitaki kuangalia past nilivyokuwa na war. Mana kila new day ni chance ya ku-upgrade, ni chance ya ku-update, ni chance ya ku-change your story. Nisha kosa chance kibao to this date. Sio kila chance inaza regret. Yeah, muda now spend katika enjoyment. Si hesabu kama ni time na west. Yeah, don't kill yourself kutafuta engagement. Hauhitaji watu wa kuvalidate. Yeah, nisha wise ipa career existence. Mina hawa losers a twist debate. Pesa ziko clean man, raw ndio evil. Tashangazo kila leo watu ndo walivyo. Wanonitafuta kunipata very simple. Watazame juu yao kuona mini lipo. Kama cotton buds nikingia kwenye kila skio. Nasafisha ndani na kufanye we fun. Yeah, welekeo ni juu na hakuna you turn. Daini nacheza na toothpick mkisubiri table zitan.
Dangerous, dangerous. Kila nachofanya ni dangerous. Fuzo wanani hanya I'm dangerous. Hizi saidi waga ni dangerous. Dangerous, dangerous. Kila nachofanya ni dangerous. Fuzo wanani hanya I'm dangerous. Hizi saidi waga ni dangerous.